Vipi umenita sadali, nimekuja na ukali. Pafu moja unacheka cheka, kwani ulizani asali, wali kwa kachumbari. We muuni ama unatuchuresha. Tangulini umeanza kushinda maskani, tangulini umeanza kuvuta mjani, tangulini umeanza kula vitu flani, tangulini umeanza kula mali jwani. Wewe sambona unacharasia, charasia, kitu kidogo unakibia, unakibia. Kwenye mapenzi unagalamia, galamia, na bado dogo unakipiwa, unakipiwa. Asa mbona unancholesha, 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 unancholesha. Asa mbona unancholesha, 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 unancholesha.
Usishangae na vuta kushindo inanturiza. Walisema unachokipenda ndo kenkuriza. Nilipenda toto la turika niriza. Nilipenda kweli ndo mana liliza. Bola nipende kushi mapenzi shamaliza. Nimechoka kila siku kubembeleza. Nichangamshe mwiri maskani kukimbiza. Nilimtaka kanikata mbele za watu kaniacha. Na mwingine anamtaka kajua mini tadata. Mini tadata. Sevi na pusha wangu nishampata. Asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha. Asa mbona ananchoresha, 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 ananchoresha.